Download music on the solar-website.
You know it's a season, the teacher I'm representing, you know.
DK again. Nalena kukulo ni kukulo ineo.
It's gone.
Kifungwe chako choka mandipanga. Yeah, yeah. You na know how sad I'm feeling. You ready now? Ntawizo sofu na niti kalanda. Yeah. You don't know with them boy when you're dealing.
Okay.
Alright, I know.
I know the name of Kukupata chikondi changa basi ndosia. Kalibwela hapo osa sinta. Ineyo kwa tala kubasi ndizisia. Minandine na lakwita. Kukupata chikondi changa basi ndosia. Kalibwela hapo osa sinta. Ineyo kwa tala kubasi ndizisia. Yo. Uma mwaliwe, maoneko wala mwaiwe. Wandi bangito lila maine. Kasi wanji upanda kalidwe. Wazi ikila weka malile. Dika sisi ya usatalile. Dika sisi ya usatalile. Dika sisi ya usatalile, girl.
Kifungo chako choka mandipanga. Yeah, yeah. You na know how sad I'm feeling. You ready now? Mtawizo sofu na niti kalanda. Yeah. You don't know with them boy when you're dealing. Alright, I know.
Download music on the solar-greatsite.net. Download music on solar-greatsite.net.